y'amakuru musingi mu ijambo ry'ibanze baragira bati ese kuvuga ibyo leta ishaka niko gukunda igihugu
ni ijambo ry'ibanze ry'iki kinyamakuru umusingi aho kigira ikibazo kitese kuvuga ibyo leta ishaka niko gukunda igihugu inkuru iragira iti mu Rwanda ngo hari ibintu bijya biyoberana ugasanga uko bikorwa mu Rwanda handi atari ko bikorwa aturugero usanga mu Rwanda bavuga ko abasingiza leta cyangwa se bavuga ibyo leta ishaka aribo bayikunda mu gihe abandi bavuga ibitagenda baba basa naho ngo nutunga agatacyo bitagenda kugira ngo leta ibabone ikosore ariko nanone ko ikinyamakuru uko gikomeza kibyandika kiragira kiti abafasha leta kuvuga ibitagenda ahandi babita abajyanama bavuga ko ngo ari bakunda igihugu mu gihe hano mu Rwanda uvuga ibitagenda yitwa umwanzi w'igihugu imvugo rero ngo ikwiye guhinduka ndetse no gucika yo kuvuga ko umwanzi w'igihugu ngo ese uherahe wita umuntu umwanzi w'igihugu ngo ninde wanga igihugu cye bikoreshwa mu bihugu bibangamira uburenganzira bwa muntu ngo aho usanga bihanirwa n'amategeko ngo kanaka n'umwanzi w'igihugu kuko avuga ibitagenda cyangwa se atemeranya nabo ngo ntabwo ari ngombwa ngo abantu bose bumve ibintu kimwe bati niyo mpamvu uwo mutabyumva kimwe ukwiye nawe kumuha umwanya wo gukomeza gukora nawe ahubwo ukagereza kumuhindura ibyakwanga ukamureka gutyo kuko nta mbaraga abafite ku buryo yagira icyo akora kuki mu Rwanda rero nk'uko ikinyamakuru gikomeza kibyandika kiragira kiti kuki mu Rwanda abo bantu bita ko bakunda igihugu bahora barwanya abavuga ibitagenda neza rimwe na rimwe bakanabeshya kugira ngo babone umugati badakwiye kumenya ko igihe cyabo cyarangiye ahubwo bakwiye gufatanya bose abavuga ibitagenda se n'abavuga ibigenda ngo bose bagafatanya kuko bose ni igihugu cyabo kandi twumvise ko nta muntu wanga igihugu cye ahubwo yanga ubuyobozi n'uburyo bayobora igihugu ariko bitavuze ko aba yanga igihugu cye ibi bisa na bya bindi ngo bajye bavuga ko ugira imana agira umugira inama kuko ngo bavuga kuvuga ibitagenda ngo ni ukutwereka ko hari aho ushobora kuba wibagiwe cyangwa se wibeshye ko ushobora kuwakosora ibintu bigakomeza ku murongo umwe bimwe bidasigajwe inyuma abiyita rero ko ngo ari bakunda igihugu ngo kuko bavuga ibyo leta ishaka ahubwo nibo bacyanga kuko inshuti yawe wita kugira inama uri mu makosa utabizi ngo iyo ntabwo ibari inshuti nyanshuti ngo ahubwo ukugira inama abonaho hari ibyo wangiza utabizi ngo niyo inshuti nyanshuti rero ngo navuga ibitagenda ngo leta ikwiye kubafata nk'abakunzi bayo kuko ngo bayiretse ntibavuge bashobora kwikanga ibintu byose byabaye nabi n'ubwanditsi bw'iki kinyamakuru umusingi
leta ngo ishobora kubafata nk'inshuti zayo ariko ntiyitabafata nk'inshuti zayo ahubwo ikabafata habakunda igihugu cyangwa batanga igihugu
cyangwa se
uko iryo jambo ry'ibanze ribivuga
ribivuga cyangwa se nibyo bavugaga cyangwa se kagerageza noneho kumva ibyo bintu bavuga niba hari aho byawe bifite bihuriye n'ukuri cyangwa se niba bitabaye bihuriye n'ukuri ikagira inyozo no kubigira noneho kubisobanura kurushaho kugira ngo abo babinenga barushaho kumenya amakuru nyayo
gusa ikibazo usanga kigenda gihari ndetse kinagaragara ni uburyo wa mugani nk'uko cy'amakuru cyagiye kinabivugaho umuntu yitwa ko adakunda igihugu kubera ko wenda avuga ibitagenda burya ntabwo umuntu avuga ibitagenda kubera ko bayobewe ko ari ibigenda ariko nanone burya nonese twabaho tuvuga ibintu bigenda gusa bitagenda se byazakusurwa gute bitavuze
reka ndebe umwe mu bantu b'inshuti z'u Rwanda ni Andrew Micho akaba ari no mu bajyanama bakuru cyangwa ba hafi cyane b'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ko ari muri presidential advisory ari muri komite nyine PAC cyangwa presidential advisory committee cyangwa komite ishinzwe kubujyanama nyine aho harimo abantu batandukanye ba Pastel Wall Rick Warren hakazamo ba Clinton hakazamo ndetse n'uyu hakazamo ba Andrew Mwenda mu bijyanye n'itangazamakuru n'abandi batandukanye nk'uko urwo rutonde rwagiye rushyirwa hagaragara ariko uyu Andrew Micho ni umwe mu nshuti z'u Rwanda ariko araza akavuga ati u Rwanda rwose turarwemera rwakoze neza kubijyanye no kufata no gukoresha inkunga ziba zatanzwe n'amahanga turabyemera ariko ibijyanye na freedoms ubwo bakagaruka kwitangaza makuru bakagaruka kubijyanye n'ubwisanzure bwa politike aha akavuga ati ntabwo bigenda neza ni inshuti y'u Rwanda ariko abagaragaje ikitagenda neza ntabwo rero numva ko wa mugani iryo jambo ry'ibanze ni ijambo ry'ibanze ry'ikinyamakuru umusingi hari ijambo burya hari impamvu ituma ikinyamakuru cyicara kikandika ijambo ry'ibanze ariko burya iryo jambo ry'ibanze ndumva umuntu akubwiye ati Alphonse wenda wakurya
burya hari nabantu
ntabwo warukuye kumwanga ubwo wavuga turakoze
hari umuntu ufata ikinyamakuru agiye gusoma editoriale kuko burya niyo ibirimo navuga ubwenge bwose bw'ikinyamakuru ikintu bafashe icyemezo cyo gushyiramo nuko kiba ari ikintu gifite icyo kivuze kuri icyo kinyamakuru cyangwa se kuba cyandikirwa
dukomeze rero n'izindi nkuru zitandukanye twababwiraga ibijyanye n'ibyo ngese gukunda igihugu bivuga kutavuga kuvuga ibyo cyangwa gusingiza leta ubwo ni iki cy'amakuru cyabigarukagaho umusi